trouble combination. Echo magazine soda, feel light. Can you when we go far? Omuti manali na guayo, na yake na malari ngujayo. Wapa fede bala waka yogado, ingaba nunyajo. Efula njagala, atolu vanyo omuti mani bagumenya. Efula mamatila, masima vandeka kuru kusama ziga. Bandeka munaku, omuti magwange gwali kwa sanyu. Ebyali ebiro bye sanyu, enaku zino byafuka bya naku. Nabitadde, ebintu by'omuti nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omuti nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde.
Ebyomukwano bijjudde ebinyiso, gw'oyagala yakufumita muliso. Gw'obadde oyagala bw'otyo, wakukyawa kwerabiza ebirooto. Nasabonese muloko, omutima ogukumye mu mwoto. Nali nalokoka, ebyomukwano nga byantama. Yegwe wanyonyogera, amapenzi n'ensumulula. Let me sing say. Nali nalokoka, ebyomukwano nga byantama. Yegwe wanyonyogera, amapenzi n'ensumulula.
Bandeka munaku, omutima gwange gwali kwa sanyu. Ebyali ebiro bye sanyu, ennaku zino byafuka bya nnaku. Nabitadde, ebintu by'omutima nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omutima nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde.
Nejukira mu bire ebiseera bya koyi koyi, we kugamba koyi koyi ko gwe ntikoyi. Nekukuba kayi nongamba ayi, mukwano jukira wandeka ndi mukunywa kachai. Munakubuza olaga wankogo genze Dubai. Konze kola kikogo kusula swan na kalai. Walai, omwezi kuguno mwana gwa July. Nwankuba denku kovida kasimu ngandi kuchupa ya musai. Nimudwale kwele paka Amerika kama kachai. Walili nye nyonyi wajile yute Sudan. I fly, please baby can you return? Can you return?
Nabitadde, ebintu by'omutima nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omutima nabitadde. Nabitadde, ebintu by'omukwano nabitadde. Interview, sir, Eke magazine, sir.